kulimbikitsa dzilimbikitse weka chifukwa umandi wona ine ukankhakankha pataone
kukusha zinthu
kosadengera dalama ili manyazi ambila nkandise umandi nyoza tomwe anaiwala ino kuti mulungu ni moti yemweyo yemwe adawa kweza ni yemwe wakweza inele
Yeah.